Akwati de chiminachi Common Man's Party bendera kuchifosho bukule mbeze bwe gwanga lino mubala kamunyagwa aboli davantu bwe kanoni walimu district ye Gomba anti nebo manalonde chimina China RM emyaka minala munana tebacha alina cha kuzange banga lyo nate bali na chibaganyodwa mu chimina kino ya demonteka teka government zezengereta omuli yabo na bagagawale Mubaraka Munyagwa binabyogeredde mu kabuga ke kanoni mu district ye Gomba bwabadde yogera ko n'abalonzi mu kawefuwe gwaliko w'okunoonya obuwagizi mu obunamutuusa mu ntebe ennene wanano wasinzidde n'ategeeza bannaggomba nti ebbanga lyonna gavumenti ya NRM ezenga esuubiza bannansi nga bw'egenda okubajja mu bwavu wabula tewali kikyuka era n'ategeeza nti kano ke kadde batambule nga babuulira bannayuganda nti batekeddwa okwenunula.
Tuzze tubagamba amazima okwewala ekikolimo kyaffe muveeyo mwenunule.
Njagala babuli abantu babonyeebonye.
Abagenda okukola paasi mwanike emikono mbalabi.
Mulaba ekizibu kyammwe.
Njogeredde eddakiika kumpi asatu ne kakati mundantegeera. Abagenda okukola paasi mwanike emikono tulabe. Wakiri. So muleke okutumalira budde. Kino bya mpaka tetubeeguya kwegayirira. Kubanga tubagambye temuwulira tubeegayiridde temuwulira temuwulira abasajja nayo baana baagambye mugomba bagenda jeddiza muli awo mututawanya butawanya tubagamba temuwulira 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 muli wano mwoza baleteddembe mpiredde abaana bamwe bagenda kubeera wange nsiba kituufu abapiira nsiba kituufu muli wano kanoni mumwe musirenga mukutte mu nsawo njogera mukutte ne mu nsawo mwandibadde muyimiridde muwuliriza bulungi
Mungeri emu Mubaraka Munyagwa ategeezezza bannaggomba nti be balina obuyinza obw'okukyusa gavumenti kubanga lino eggwanga lyabwe.
Kakati njagala mbawulire ekisembayo obuyinza obukyusa gavumenti eno mwembulina obuyinza obukyusa gavumenti mwembulina ssemateeka waffe agamba power belongs to the people nti obuyinza obwenkomeredde buli mu bantu mmwe mwe mulina obuyinza bw'ensi eno mwe mwananyinisi eno nze mbadde nzija wano ntunuulidde abapoliisi bamu abo bantunuddeko nga nyingira wano DPC kwali bantunuddeko bati kubona tekuliko yevudde kukubira omukulu saliuto emasigada ayimirigati abapolisi njagala mbabuuze mmwe abantu be kanoni nze pulezidenti yaddako owa uganda Munyagwa Mubaraka ne DPC we Gomba ani mukama wa munne temumagamaganze mbuuza Munyagwa Mubaraka ne DPC we Gomba ani mukama wa munne gweyinza okubeerawo n'olaba pulezidenti wa uganda addako Munyagwa Mubaraka ngaayita Sikayango kutoka kwa simu zao wote. Ndio tunaliyo bafara. Bafara.